Yeni Tony Gold.
Silent Razor Panda Beats.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Black 2 in the area. I'm on a kanga olimba kuna mana. Bira ningwena. Sia
sana.
Ufumo ushiku na kumwene. You are always in my mind, oh. You are always in my heart, too. Baby, hello, Tevengi. I was a girl, I'm a fiona, I'm mad over you. Baby girl, I'm crazy for you. I'll hustle for you. Baby girl, I'll fight for you. Nangu fishu peshani, shaka kushepu weka. Nangu venge sashani, ukava kofi weka. Ninevoka kontorora, na iwe kontorora. Bebe nalichulile, mchite mkochowe. Ni umbi inga kale, akushile iwe. Bebe nalichulile, mchite mkochowe. Ni umbi inga kale, akushile iwe. In my mind my controller, in my heart my controller. Mashkumu inesh kontroka. Oh no, in my mind my controller, in my heart my controller.
Nikafuno kwena mumforo ulimonga petulo motoka singalile ngasilimo ulampere sansa ndiwe suba ulansanika ala bengi bakumbwa efe tuangala my baby rasa kama na baby fendera tuze kutotoshe wilasa kama na baby fendera tuze kuzembaike wilasa kama na baby fendera tuze kufyonfyonte sia I love you always.
Baby nalichulile mchite mkochowe. Ni umbi inga kale akushile iwe. Baby nalichulile mchite mkochowe. Ni umbi inga kale akushile iwe. In my mind my controller, in my heart my controller. Mashkumu inesh kontroka. Oh no, in my mind my controller, controller, nashkumu inesh kontroka. Oh no, baby girl bake sana mkubepa. At Black Tune player, ni player. Kala kusunga, tawakae baby. Special uva yandi. I love you every day. I don't care what's gonna say. Oh eh. Olo shilipo mami. Believe me baby. We won't fuila, wakatona wila. In my mind, my controller. In my heart, my controller. Gashkumu inesh kontroka, kontroka. Bebe nalichulile, mchite mkochowe. Ni umbi inga kale, akushile iwe. Bebe nalichulile, mchite mkochowe. Ni umbi inga kale, akushile iwe. In my mind, my controller. In my heart, my controller. Gashkumu inesh kontroka. Oh no, in my mind, my controller. In my heart, my controller. Gashkumu inesh kontroka. Oh no.
Silent music.
Exclusive from ZambianTunes.com.